President Yoweri Kaguta Museveni yasabye abantu be Buhweju kulonda NRM kubanga yakola kyamanyi nnyo okuleeta emirembe mu kitundu kino. Mu lukungaana lw'okunoonya akalulu lwakubye ku kisaawe ky'essomero erya Angaju Secondary School, Museveni yategeezezza nti ekitundu kino kiriraanye Kasese nga kinyana mpindi okutuuka e Congo ate era nga kiri kumpi n'eggwanga erya Sudan. Ensi zaayogeddeko ng'ezirimu obutabanguko obungi bwategeezezza nti wandisaasaanidde Buhweju singa si gavumenti ye NRM. Wabula agambye olw'okuba NRM nti wali agiwunyamu mu ky'okukuuma emirembe abayitako nga beetuulidde ku bbalaza nga beenywera malwa awatali n'abatawaanya bwatyo n'abasaba okusigala nga balonda NRM emirembe gino okusigalawo obulungi.
Abakulu ba Buhweju ni Muranzya Kasese Kulyase ebyayenze buhuru kandi okuhingura Kasese oza Congo nimanye bituura Congo entaro bihe bituuro kuri yo ruguru hariyo Sudan n'ebyayo nayo konkiitwa aha tuguma tuine obusingi nambuno bunaraba hari obunarabaho n'emotoka ugasanga abanyabuhweju bavungira umwahozi bariyo nibanywa amaro gabo utabasheja bakabashemerera bavumbira buzima babiri umabaraza obusingi.
Museveni yasibye abantu nti bwe balaba bagendayo okunoonya obululu bw'ekikago ekiti ekyobwa pulezidenti bababuuza enteekateeka gye balina okukuuma emirembe babeera tebagirina tebabakumbye ku kalulu.
Era oshemye okwagirayo NRM nkareba abantu rubuzeru barabomu bamugisha muntu banaka mushenja mafabi bacyagulanye kuba bagombeje mubuzi nibitiwe oyine ratiri zo kukuma obusingi bwa Uganda. Uganda kameyenda ratiri ketakwenda kujotire ketorobi ketorobi Uganda nambona aroho chairman wetu alijire kufa wakagadi chairman ogo ni nkaba fundira kwizire kunde wana bantu ba chairman nti zino lya uryo atumanya ta ngomera anze ariko ni manya ho ntuma ufundira ntu hora hora muno muri nyarwanda nti ngomera anze shini kimanyisa ati kazaru wa Congo arusho kachafeme chuma wafundira maa nkaga nena atumu government ya Congo ikabere mle Lumumba wa mwitire atumukota tako nyota ngoma eranze government ya arema na mkulugaji.
Museveni wavudde Buhweju agenze butereevu mu disitulikiti ye Ibanda gy'akubye olukungaana lwe olw'okubiri.